ensonga embiza kwabo omukwano ne mundawo suni em agikubya gamba ntira kutenyuma nga mwenja omukwano kwata obupya labu twagiza wunono kati wembera wabera omukwano bwegujanga makevuvungo tolina kuyomba nonyereza kwekivuto olabe zino wange twabigonjola ebyali bitutabudde luli omukwano gwadda omupya baby sembera olabe omukwano gwokwenjoya ngenjuba olwekulungula mukawoowo omwensula siri wanka wanka siku kwena bakinga manamba wankwatanga sere mutima oli omu ku nsonga baby njagala kwe nfira kukwe mazima teryatwenka kuba omukwano gwo n'ogwange yona kye kimu nakuyoyi yange njagala kwe nfira kukwe mukwano teryatwenka kuba omukwano gwo n'ogwange yona kye kimu njagala okimanyirwe sikulabye omutima gumbeera bubi mbanga omulwadde lwadde nze mbanga talina musaayi njagala kubeeranga naawe naawe ebyo ebigambo tebitukangekange nga beibe labu yaffe tugizimba ebe ng'olwazi malaika wange njagala kwe nfira kukwe mazima teryatwenka kuba omukwano gwo n'ogwange yona kye kimu nakuyoyi yange njagala kwe nfira kukwe mukwano teryatwenka kuba omukwano gwo n'ogwange yona kye kimu nakuyoyi yange magala my baby yangu baby 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 jagala kwe fira kukwe mazima teryatwenka kuba omukwano gwo n'ogwange yona kye kimu nakuyoyi yange jagala kwe fira kukwe mukwano teryatwenka kuba omukwano gwo n'ogwange yona kye kimu I'm